Ngadi ma kungetsa bwino music ya chenzo ya chenzo.
Exclusive from
Afrofy. Mr. Dazo on the mbadule Simaki hey Vincenzo hey Ngadi ndiwe fani wanyimbo zaku mawa follow Vincenzo Ngadi ndiwe fani wanyimbo za achenzo alondole mnyamada wa bumawa follow Vincenzo Vincenzo istena follow Vincenzo Ngadi mpa Facebook search for Vincenzo Mbale usani pesa niliponeka ine follow me Ngadi mpa Instagram search for Vincenzo Mbale usani pesa niliponeka ine follow me Twitter nayo ni semu semu chabe olo searching I'm gobodo boy follow me ukafuna manyimbo ya Vincenzo pita ku YouTube bas Vincenzo Mbale subscribe Vincenzo Mbale subscribe Vincenzo Mbale subscribe Vincenzo Mbale subscribe
Exclusive from Afrofy.com.